ya Tanzania.
People's power.
Chadema, Chadema.
People's power.
Tanzania, Tanzania.
People's power.
Chadema, Chadema.
People's power.
Tanzania, Tanzania.
People's power.
Chadema, Chadema.
People's power.
Oh, Tanzania, Tanzania.
People's power. Tumia haki yako Mtanzania. Dai haki yako kwa nguvu ya umma.
Chadema, Chadema.
People's power.
Tanzania, Tanzania.
People's power.
Kweli amani jama.
Dai haki yako Mtanzania. Tumia haki yako Mtanzania. Dai haki yako kwa nguvu ya umma.
Tunakumbuka tarehe tano mwezi wa kwanza 2011 Arusha, mauaji ya raia wasiokuwa na hatia.
Tunataka amani, kweli amani.
Damu zetu zilimwagika tukidai haki zetu.
Mabomu kwenye uchaguzi kweli ni ya nini?
Tuliona polisi wetu wakiua raia wetu.
Watu wasio na hatia wanauawa.
Maandamano yalikuwa ya amani kudai haki. Kikubwa cha vurugu ni serikali ya CCM.
Tunataka amani,
haipendi raia wao wakidai haki zao.
Chadema ni chama cha amani.
Tunaapa kusonga mbele tukidai haki zetu.
Watanzania tunataka amani. Watanzania tunadai haki.
Bila uoga wala vitisho tutadai haki.
Chadema wote tunadai haki. Chadema wote tunataka amani. Chadema wote tunadai haki. Chadema wote tunataka amani.
Kena ni chama ya demokrasia.
People's power. People's power.
Tunataka amani.
Poleni sana wahanga wote wa tukio la Arusha. Poleni sana wafiwa wote. Tupo pamoja kusaka haki. Mashujaa wametutoka, tunawaenzi daima yote.
Chadema wote tunadai haki. Chadema wote tunataka amani. Chadema wote tunadai haki. Chadema wote tunataka amani.
Yeah, 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 yeah. Tunataka amani. Amani, yeah, yeah.
Chadema wote tunadai haki. Chadema wote tunataka amani.
Damu iliyomwagika Arusha. Tarehe tano mwezi wa kwanza 2011 ni wino utakaotumika kuandika ibaji ya katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Duniani kote giza haiwezi kushinda nuru, na palipo na nuru mabadiliko ni lazima, hasa watu wanapohitaji mabadiliko, na mabadiliko ni lazima. Wakati umefika.
Watanzania tunataka amani. Watanzania tunadai haki.
Bila uoga wala vitisho tutadai haki.
Chadema wote tunadai haki. Chadema wote tunataka amani. Chadema wote tunadai haki. Chadema wote tunataka amani. Dai haki yako Mtanzania. Tumia haki yako Mtanzania. Dai haki yako kwa nguvu ya umma.
Beli amani jamaa.
Dai haki yako Mtanzania. Tumia haki yako Mtanzania. Dai haki yako kwa nguvu ya umma.
Beli amani jamaa.
Chadema, Chadema,
People's Power.
Chadema, Chadema,
People's Power.
Tanzania, Tanzania,
People's Power.
Twende Tanzania,
People's Power.
Twende vijana,
People's Power.
Chadema, Chadema,
People's Power.
Chadema, Chadema, hey,
People's Power.
Twende wa Tanzania,
People's Power.
Twende nyote,
People's Power.
Twende kina mama,
People's Power.
Twende wazee,
People's Power.
Tusake mabadiliko,
People's Power.
Twende pamoja,
People's Power.
Tusirudi nyuma,
People's Power.
Tusake mabadiliko,
People's Power.
Chadema, we Chadema,
People's Power.
Oho Chadema, Chadema,
People's Power.
Oho twende wote twende,
People's Power.
Oho Chadema, we Chadema,
People's Power.
Twende kamanda mbowe,
People's Power.
Twende siraha,
People's Power.
Twende zito,
People's Power.
Twende mnika,
People's Power.
Tusake mabadiliko,
People's Power.
Oho Chadema, we Chadema,
People's Power.
Twende erema,
People's Power.
We twende kiwia,
People's Power.
Oho Chadema, Chadema,
People's Power.
Josefu Sarasini,
People's Power.
Twende sugu,
People's Power.
Twende Chadema,
People's Power.
Tusake mabadiliko,
People's Power.
Njesa mburo,
People's Power.
Twende twende Chadema,
People's Power.
Vijana wote twende,
People's Power.
Twende twende,
People's Power.
Twende machemuri,
People's Power.
Harima mude,
People's Power.
Twende kasurumbai,
People's Power.
Tusake mabadiliko,
People's Power.
Tundu Lissu,
People's Power.
Wabunge wa Chadema,
People's Power.
Wa Tanzania wote,
People's Power.
Tusake mabadiliko,
People's Power.
David Sirinde,
People's Power.
Vincent Nyerere,
People's Power.
Wa Tanzania wote,
People's Power.
Twende we twende,
People's Power.
Twende Mbasa,
People's Power.
Arifi Saidi,
People's Power.
Twende twende,
People's Power.
Twende Msigwa,
People's Power.
Tusake mabadiliko,
People's Power.
Twende Shibuda,
People's Power.
Tusake mabadiliko,
People's Power.
Twende twende,
People's Power.
Twende Wenje,
People's Power.
Twende twende,
People's Power.
Twende Akunai,
People's Power.
Tusake mabadiliko,
People's Power.
Wabunge wa Chadema,
People's Power.
We kasi kasi ni yote,
People's Power.
Kusini yote,
People's Power.
Mashariki yote,
People's Power.
Magharibi yote,
People's Power.
Tusake mabadiliko,
People's Power.
Twende wa Tanzania,
People's Power.
Hima hima Tanzania,
People's Power.
Hima hima Chadema we,
People's Power.
Tusake mabadiliko,
People's Power.
Tusake mabadiliko,
People's Power.
Ahiyo ndiyo Chadema,
People's Power.
Twende mwana kotide we,
People's Power.
Tusake mabadiliko,
People's Power.
Twende Kameta,
People's Power.
Tusake mabadiliko,
People's Power.
Wana harakati wote,
People's Power.
Asasi zote za kiraia,
People's Power.
Chadema, Chadema,
People's Power.
Oye hima hima Tanzania,
People's Power.
Hiyo ndo Chadema bwana. Kanyaga twende. Kamanda Mboye ongoza jahazi.